Flag, I got the recipe.
Situation changed my life. Even you don't let go, go bend up. Mindom wezi, mindo juwa, yeah. Ukyo ndoka, nita miya, yeah. Love ya, na kupenda. Ukyo ndoka, nita miya. Love ya, na kupenda. Unanifanya niponage, maradhi yangu niponage. Unanifanya niponage, maradhi yangu niponage. Ngozi yako mafuta ya mwili wangu, pumzi yako kikata inafuata yangu.
Chizika, sina mkono birika. Kwako we, na ningependa nikurumangie. Nishibe nidondoke tapa tapa. Sogea kalibu nikukumbate. Wazungu washapiga starter.
Penzi letu bahari, sio pesa na gari.